soke sula ya biri mumunana
Tunyidiri lwa muenda na ule kumieze kwa lonze
Tukile kanisele ya soka kwa paulo vye bakola Yesa tukamba tukolo kusinge vye bakola Bisikilize byawe byo byawonyanga ngabole sobu nyikivu ngafe basumba twandeise ngafe katonda nakole cha magelo timu nemera mampati moyo gwa lusifa gwefuze nye kanisa wonanga chitalo echo che chituta
olimu yefe
natuene hoko
abavubuka mukama bategese okuchusa guno omulembe kuweleza katonda kubanga omulembe guweddewo kukoberedde bitagasana efe mukama agenda tukozesa kuchusa omulembe
olimu tuli kampani mbulizi ya njiri katonda tulonze fena twandule yensonga elabye wawulira jendi mubajulirwa bangi biteresa abantu abesigwa bayigiriza abalala wakamani tayila yafuna okolekwa ava mu amerika abulire enjiri eri amawanga gonna musajja yajula omwoyo mwesimbu mu byakola atendeseje zimba obwakabaka bweyongere
olimu yefe
natuene hoko
abavubuka mukama bategese okuchusa guno omulembe kuweleze katonda kubanga omulembe guweddewo kukoberedde bitagasana efe mukama agenda tukozesa kuchusa omulembe
banywedde njaga abalala mailungi abawala embuto bazijjamu ne bayiwa omusayi ebisiyaga byegirisa mu baana baffe n'abakulu alisiberi mu amerika yeteeseteesa bitongoze nditi mu begayirizi kye nsaba tukwasize wamu nga sitaani yesu ataane mukama bambi tatudde
olimu yefe
atuline hoko
abavubuka mukama bategese okuchusa guno omulembe kuweleze katonda kubanga omulembe guweddewo kukoberedde bitagasana efe mukama agenda tukozesa kuchusa omulembe
mutundwe musumbato mubambi kutumite webala omulimu gwokola munanga ensimba gwakoze enjawulo mu byafaayo bambi oli mulwanyi nange mpaliriza nema okugwambe nga gwe ensabi amafuta ge gamu mwoya nambeera ebyenteeseteese okola bingi nsabye onoŋŋamyenga ku nsi ndi mukozi yesu ye mudumiza agaba empeera
olimu yefe
atuline hoko
abavubuka mukama bategese okuchusa guno omulembe kuweleze katonda kubanga omulembe guweddewo kukoberedde bitagasana efe mukama agenda tukozesa kuchusa omulembe
munsi mulimu ebisomoza bingi eri abavubuka ebyagala otusula bye bingi
bituje ku katonda tulwanyise sitaani mu magenda gaffe tutambulenga ne mukama tukole ebyo mukama byagala ateera ebimusanyusa
tutambulenga wetwogera mu nsi eno tukyuse omulembe enjiri tukyuse omulembe empisa zikyuse omulembe n'ennyambala yaffe era nayo tukyuse omulembe
olimu yefe
atuline hoko
abavubuka mukama bategese okuchusa guno omulembe kuweleza katonda kubanga omulembe guweddewo kukoberedde bitagasana efe mukama agenda tukozesa kuchusa omulembe